njagala kuba bulungi kyekikuba obulungi njagala kuba bulungi kuba nakulira mu maka gaabwe manya omubiri gwange mulungi kuntuma kulumya nakweraga kuva butojja kamwana natukula kuba bwe natondebwa omubiri guno muto lwekyo naye kukirako kati ku luno kirabika kale yali taata oba maama eyali yanoza kyogero tubakuba bulume bubatta wano bye boogero bawulira kale kabalabe ku nse bakola mawulire ndi mu mpempe njagala kuba bulungi kyekinkuba obulungi njagala kuba bulungi kuba nakulira mu maka gaabwe njagala kuba bulungi kyekinkuba obulungi njagala kuba bulungi manyina kuziba ndi mulungi mutono omuto ndabika ng'omukungu mwana w'abandi nyumirwa enkula yange omutima omuyonjo mpulira bulungi gwondaba towaana omanyi bwe ntyo bwe ndi ennina amaanyi byenkola temuntya nali mutendeke naye enkola yange ndi mugonvu neewa emirembe owulire enjogera yange ngambye kati tontya nali mutendeke yenkola yange ndi mubagalanda njagala kuba bulungi kyekinkuba obulungi njagala kuba bulungi kuba nakulira mu maka gaabwe njagala kuba bulungi kyekinkuba obulungi njagala kuba bulungi manyina kuziba ndi mu mpempe emirembe gyava mu butoni na bwongo bwe ndi nyongera kukulaga bwenkanya neekola bino bye bagamba tebaagala kubalumya enkola ku kyenjo yeera nabawangula dda neeraga kuba biri bwe bityo njagala kuba bulungi kyekinkuba obulungi njagala kuba bulungi kuba nakulira mu maka gaabwe njagala kuba bulungi kyekinkuba obulungi njagala kuba bulungi.